on the beat.
You know what it is, niggas.
Advance.
Mate in the house.
In the house.
Mabiso.
Mabiso.
Your tongue records.
Advance levels. For the streets. For the hoods. For everything.
Na piga picha kamera akili yangu simu hiki mtu mimi nafanya kwa kivyangu habari za kale harakati za mababu nimejaa chale nilizochanjwa na babu bora watu wa kale wa sasa wamejaa uchafu waambieni wale mabizo ni level chafu kwetu wakalale jiki meshindwa uchafu madoa kama kwale kisa kali susa bafu watoto wakalale mda huwa pornografu mawazo ya wale walokikimbia kitabu kazi kusema wale kwao maisha bado tafu wana watu some tuna flow zene kutu bajero njo tuchole tuwape flow kuku kahaba pewe dole akivaa uchi nusu bada isia mtaa walisema nazingua sasa nazidi kaza one day ntatusua mistari ipo poa kiadvance inataka fanya kweli mana mziki ni kazi ili nikipata ni watunze wazazi sio kula bata ili nende na kizazi mabizo pima maji mjenzi wechi kizazi cha hip hop kazi tunasaka ulaji vijana chapa kazi sio vijana mavazi kiki
ni advance level mwezo nigezo ya mtaa
ya mtaa
tumeumbwa kweli meza kufundisha kuburudisha kuchongeza sana
chongeza sana
Jenga kichwa kwa haya mawazo mapya Mwelewa mefichwa hip hop gacha Kwa hazila nafikisha Chule bola kuliko kukosa maalifa Uwezo na ngala ni mona ni kupe talifa Kichwa kina sila shida na nikibia chafya Shida na koma ifu ni pacha wachuki Mda na soma bila ndonga sikama tiki Vesi zinachoma kama waya wa mishikaki Piga jalamba unikamate huku juu Tuliza kukwanda wazo likupo na fuu Lama daba daba ihalufu jakala fuu Jitu la milaba na wakamua kama chuchu Nimepoka mwili tazamo na ngalo bongo Kali wafasi wewe na longo longo Mawazo ya nakiri tambuo ndani wa mambo Nakupo fahamu kwa wazima weshimike Life ngumu siliti mshike mshike Nikuposhe heshima yangu ishike New Zari maswaga ziko on Butterfly na mbawa na pangani Cheza kamali versi zikupuni amani
yes. Ni advanced level Mwezo Nigezo elini ya mta
Elini ya mta
Tumeumbwa kweli mesha kufundisha kuburudisha kusogeza sana
Sogeza sana
Level Ni advanced level
Kama niko WhatsApp na koma na kasa doki atochi ni pitafu nitole chuki mpumbavu acha wivu ota ndoto ya notu kiamuka mota ndevu
Jita wanyama mi mkali zaidi ya mbogo mbogo hakuna mnaza leti kuna wabena wagogo lugha sasa uti da moji ni sauti za nasibu mlukole penda vita mana wana mtakatifu
oh yes mabizu sina subscribe this